Yesu anakupenda, anabisha roho fungua. Ukimkubali utabadilishwa. Mpe roho yako, mpe roho yako.
Attention, attention. Please can I get your attention? Nimeleta jina flani uki mention. Inaosha, inaondoa allegations. Affection, affection. Guarantee wewe ni special. The more utataka kumjua, I promise you will get more affirmation.
Anakupenda jinsi wewe ulivyo. Habagu ya nakaka usiseme no. Atakuunda vile yeye apendavyo. Amua kumpa roho leo.
Give me to
him. Yesu anakupenda.
We are both heard them. We are both heard them.
Anabisha roho fungua. Ukimkubali utabadilishwa. Mpe roho yako. Mpe roho yako. Mpe roho yako.
Hey, what shall it profit a man to gain the world and then lose his soul? This is the time for you to come back to Christ. Quit the rock and roll. Seek the Lord while him still can be found. Let the wicked man forsake his way. For the Lord is merciful, he is near. Anytime you call him, he go ready for your dear.
We no have time for linger. Hata kama una chua ku dance no linger.
We okoka fast and then uwache kuwa sina man. Juu Yesu anakupenda. Na haijalishi ni nini umetenda.
Anakupenda jinsi wewe ulivyo. Habagui anataka usiseme no. Atakuunda vile yeye apendavyo. Amua kumpa